halkani walla antaab Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fanyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin 17ka bisha May sanadka 2022 afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa la socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur qodobada idaacadda iyada saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hay-adda la socodka dawooyinka iyo cuntooyinka ee dalka Mareykanka oo ogolaatay in tallaalka xanuunka COVID-19 lagu mudi karo caruurta da'doodu ka weyn tahay 12 jirka ee ku nool dalka Mareykanka.
Wuxuu jawaabta waxaan kula talinayaa maxaa la yiraahdaa specially khaasan haddii aad caruur leedihiin xanuunada sida sonkorta qaba haddaa leedahay caruur sida neefta kale qaba ama caruur kansar ku dhacay oo kale caruurtaas oo 12ka weyn inay runtii maaragtay tahay caruurtaas tallaalka ma kula talinaa.
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dad muslimiina oo lagu xirxiray magaalada London kuwaas oo lagu eedeeyay yahuud nacayb. qaar ka mid ah ardayda ajaanibta ee jaamacadaha dalka Australia wax ka dhigta oo loo diiday inay dalkaasi dib ugu soo noqdaan fasaxii kadib xanuunka COVID-19 awadii. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo Falastiin axmed iimaan.
tifaf tiro sare oo ka tirsan wakaaladda wararka ee AP ayaa ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo duqeynta ay Israa'il ku bartilmaameedsatay kuna burburisay dhismo ku yaalla magaalada Qasa kaasoo xarun u ahaa wakaaladda wararka ee AP iyo telefishinka Al Jazeera iyo hay-ada kale oo warbaahineed. waxaana xusteen in shacabku uu xaq u leeyahay inay helaan warar sugan. dhinaca kalena hay-adda wariyayaasha aan xuduuda lahayn ayaa weydiisatay maxkamadda dambiyada caalamiga ah inay baarto duqeynta ay Israa'il u geysatay xarun ay deganaayeen hay-ada warbaahineed taasoo ay dhici kartay inay tahay dambi dagaal oo caalami ah. Sali Basfi tifaftiraha sare ee wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay in dowladda Israa'il aysan weli bixin marqaati cad oo muujinaya sababta ay sheegeen inay u burburiyeen dhismo ka kooban 12 dabaq oo lagu magacaabo Jalaad Tower. militariga Israa'il ayaa siiyay wakaaladda wararka ee AP iyo dad kale oo dhismahani deganaa inay uga baxaan hal saac gudaheed ka hor duqeynta. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay soo bandhigi doonto marqaatiyaal muujinaya in xubno ka tirsan Hamas ay dhismahaasi ku sugnaayeen. xubno ka mid ah maleeshiyaad ka soo horjeeda inqilaabka militari ee dalka Myanmar ayaa axaddii shalay dib uga baxay duurkana ku laabtay galbeedka Myanmar kadib maalmo dagaal ay kula jireen ciidamada militariga ee dalkaasi. Mareykanka iyo Britain ayaa cambaareeyay rabshadaha ay militarigu waddankaasi ku hayaan shacab. magaalada Mindato oo ku taala gobolka Jin ee dhinaca galbeed ee waddankaasi ayaa noqday xudunta dhaqdhaqaaqyada ay dadweynuhu kaga soo horjeedaan afgembiga ay militarigu waddankaasi ay awoodda kula wareegeen. qaar ka mid ah dadka degan magaalada Mindat ayaa sameystay koox la baxday ciidamada difaaca Jinlan CDF waxaana ay qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen in 6 ka mid ah xoogagooda ay dileen militariga waddankaasi afgembiga ku qabsaday. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 780 qof ay dileen militariga dalkaasi tan iyo markii afgembiga awoodda kula wareegeen.
falastiin oo warkii dunidayna la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
booliiska magaalada London ayaa xiray 4 qof kadib markii baraha bulshada ay ku kulanto lagu wadaagay muuqaallo muujinaya dadkan oo baabuur markaasi ku dhex wata xaafad ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah kuna qaylinaya sida booliisku ay sheegeen hadallo yuhuud nacayb ah. wadada Finchley Road ee ku taalla waqooyiga London kana mid ah degmooyinka ay dadka yuhuudda ah ku badan yihiin ayaa muuqaalkan oo uu qof daaqadiisa ka duubay waxaa laga arkayay baabuur badan oo ay ka lushaan calanka yuhuudda iyada oo dadka gaadiidkaasi saarnaana ay ku dhawaaqayeen hadallo hanjabaadyo ah. warbixin ku saabsan arrintan waxaa London inooga soo diray wariyaha V O E da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
waqooyiga London oo ah goobta ay dhacdadani ka dhacday uma muuqato inay xaaladi ka jirto, laakiin waxaa la dareemayaa booliis badan oo gaaf wareegaya xaafadaasi maadaama oo ay axad ahayd. caadiyan booliisku kuma badna suuqyada iyada oo badiba meheraduhu xidhan yihiin dadkuna ay nastaan. todobaad kan se tan iyo intii ay bilaabantay waxa laga dareemayaa degmooyinka ay muslimiinta iyo yahuuddu ku badan tahay magaalada London in ay booliis dheeraad ah ku sugan yihiin. Dhinaca kale waxaa dareemaysaa inaanay booliiskaasi muujinaynin inay xaaladdu jirto. Booliiska ayaa sheegay in 4 qof xabsiga u taxaabeen laguna soo oogay dambiye ah bulsho kicin iyo takoor ama cunsuriyad. Baaritaanno socdo. Sarkaal Joe Edwards oo ah madaxa howlgalka booliiska ayaa sheegtay inay hanjabaadaha noocan oo kale ahi yihiin wax laga naxo oo aan loo dulqaadan karin. Waxa aan fahansanahay ayay tiriin dadka deegaankaasi ku nool shilkan ay ka muujiyeen cabsi. Booliis dheeraad ahna waxa aanu geynay qaybo ka mid a magaalada London ayay u sheegtay saxaafadda. Muuqaalada ayaa imanaya iyadoo ay toddobaadkan dibadbaxyo lagu dhaliinayo duqeymaha ka socda dhulka falastiiniyiinta ay ka dhaceen magaalada London iyo meelo badan oo caalamka ka mid a. Dadka isugu soo dibadbaxay London muslimiin badan ayaa ka qayb ahayd. أحمد محمد عبادي oo ku takhasusay amaanka deegaanka magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyay dambiyada noocan oo kale ahi waxa ay ka dhigan yihiin.
Nimanka waxaa loo xiray dambiga la yidhaahdo hate crime and public order. Hate crime kaas oo ah anti-Semitic, nacaybka nimanka yahuudi ah, taasoo la xiriirta video la soo dhigay website-ka ayagoo dhawaaqaya oo ku dhawaaqaya kelimaad lid ku ah dadka yahuudda ah. Marka waa in nacaybka sidiisaba sharci iyo legislation baa dhulkan waddankan UK ka yaala. Marka dambigii waa loo kala qaadayaa mid fable psychological abuse oo dambi maskaxeed iyo mid physical ah xagga jirka wax kaa gaaray iyo mid la yiraahdo infatiment dhiirigelin aada ku dhiirigelisid qof kale inuu dambi sameeyo.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta dhaleecaysay dhacdadan. Boris ayaa sheegay inaan Britain oo li nacayb loo qabo jaaliyadda yahuudda ee dalka degan waxaan garab taaganahay, ayuu yidhi. Bulshada yahuudda ee ku nool London iyo guud ahaanba Britain, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa isaguna arrinkan ku sheegay wax laga xumaado. Waxa aanu yidhi in natiijo ay dowladdu ka gaadho dadkan xidhan ayaa loo baahan yahay si degdeg ah. Dhinaca kale, qaar ka mid a dadkii soo qabanqaabiyay dibadbixii London ka dhacay sabtidii ayaa iyaguna iska beri yeelay in dhalintaasi la xiray aanay matalin sababihii ay u mudaharaadeen ooba yidhaahdeen ahaa duqaynta ka socota deegaanada falastiiniyiinta ee dadka shacabka ah ee caruurta ku jirto ay ku nafwaayeen. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. hay-adda la socodka cuntada iyo dawooyinka maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo f d a ayaa isniintii hore ogolaatay in la tallaali karo caruurta da-doodu ka weyntay 12 jirka, waxaana tani fursad u siinaysaa in tallaalkaasi ay qaataan caruurta ka weyn 12 jirada. hay-adda ayaa xaqiijisay in tallaalku aanu wax yeelo u lahayn caruurta, islamarkaana uu ka difaacayo fayraska corona. tallaalka ay soo saartay shirkadda Pfizer ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dhallinyarada iyo caruurta loo ogolaaday. haddaba sidee dadka Maraykanka, gaar ahaan Soomaalidu, ay uga faa'iidaysanayaan fursadan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
ogolaanshiyaha tallaalka xanuunka COVID-19 ee dadka da-doodu ka sarreyso 12 jirka waxay dad badani u arkaan inuu soo yareynayo fiditaanka xanuunka iyo khatarta uu u geysan karo caruurta qaar qaba xanuunada u nugleyn karaa inay u dhintaan ama cisbitaallo u galaan marka uu xanuunku ku dhaco. Dr Cabdicasiid Jaamac waa dhakhtar ka howlgala Minnesota, waxauna ka warramayaa tallaalkan la ogolaada caruurta iyo waxa uu uga duwan yahay kii hore ee dadka waaweyn ay qaadanayeen.
Xalay November ay ogolaatay in la qaato tallaalka Pfizer-ka waxay marka hore u qoondeysay ma ogolaatay wixii 16 ka weyn. Taas waxay ahayd marka cilmibaaris la sameynayay sanadka hore dadka lagu baaray tallaalka ama lagu tijaabinayay inuu tallaalku waxtar leeyahay waxay ahayd dadka 16 ka weyn. Marka taas markii la ogaaday inuu waxtar leeyahay talaalkuna sharuntii khatar keenin oo maareeyay uu dadka dib u keenin ayaa loo ogolaaday dadka weyn marka hadda sala laftigooda Pfizer waxay sameeyeen cilmi baaris kale oo arruurta 12 ilaa 15 inta u dhaxaysa ay ku sameeyeen cilmi baaris gooni ah marka cilmi baaristaas gooni waxay sheegtay in uusan talaalku sidii hore waxtarkiisii looga u leeyahay laakiin ciyaalkan uusan khatar siyaasadeed u keenin marka sidaa darteed ee FDA oo ogolaatay in carruurta wixii 12 ka weyn ee talaalka Pfizer-ka kuwa kale ma aha Pfizer-ka loo ogolaado.
Waalidiin badan ayaan hubin in carruurtooda ay siinayaan talaalka gaar ahaan Soomaalida inkastoo iyaga laftooda ay qaateen waana dareen waalidiin badan ay qabi karaan marka ay timaado qaadashada talaalka inkastoo la xaqiijiyay badqabkiisa. Maryan Ducaale waxay baratay caafimaadka bulshada waxaana la shaqeysaa hay'adda horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada kala shaqeysa dadka soo galootiga ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxayna ka warramaysaa sida waalidiinta qaar ay u arkaan talaalkan iyadoo xustay in ay muhiim tahay in wacyigelin fara badan loo sameeyo waalidiinta si loogu qanciyo faa'iidooyinka talaalka yunusan wax dhiba u geysanaynin carruurtooda.
Falastiin saa ogtahay walaal maxdhow ayaa la ogolaaday hadda todobaad baa laga joogaa magaalada Khayaasti markii la ogolaaday in dadka yaryar la talaalo marka weli waa horudhac iyo qiyaas bay u badan tahay oo ma ahan waxaan aruurinay oo xog ah oo badan hadda ma jiraan laakiin intaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo adawtiga ah ama dadka waaweyn si fiican bay u qaateen oo u aqbaleen vaccine-kii sidaan filayna si ka fiican runtii laakiin markaan la hadalno oonta carruurta kusoo qaadno waxaan dareemaynaa inay waalidkoodi aysan hubin ilmahooda inay siin doonaan talaalka xanuunkan COVID-19 sababtuna waxa weeye sideedaba waalidku carruurtooda waa ay ka walwalayaan oo dee qofka isagu uu qaadan karaa waxa uu isku dayi karaa laakiin ilmihiisa inuu ku dayo way ku yara adag tahay.
Inkastoo ay jiraan waalidiin weli ka wardhowraya talaalka carruurta haddana waxaa jira in qaar badani ay carruurtooda geynayaan goobaha talaalka. Hodan Guuleed waxay madax ka tahay hay-ad bixisa kararka caafimaadka oo lagu magacaabo Bariva waxaana ay qabtaa in waqti yar kadib dadku ay ku baraarigu doonaan faa'iidada talaalka ee carruurta sidoo kalena waxay hodan sheegaysaa in talaalku muhiim u noqon doono carruurta marka ay dugsiyada ku laabanayaan bisha Agoost ee sanadkan.
Sidii markii ugu ogeyd markii talaalkan soo baxayay markii horeba Soomaali badan kasoo horjeedana way jireen kuwa oo qaadanayayna way jireen bas anaga hadda Bariiba hadaan nahay week walbana waa suubinaa waxaan arkoonaa dadka badankood inay hadda waxay u maleysaan bal inay kulligood ma arag tartiib tartiib ogolaano inay talaalkan qaataan marka ilmihiina taasaa dhaceyso dad Soomaali oo ilmihii xoogaa hadda shaki ay kaga jirtana way jiraan but also waxaan arkoonaa hadda in ay jiraan dad ilmahooda rabaan inay talaalka hore ka siiyaan hadda sharadan anaga 500 oo qof aan Bariiba ku talaalnay dad noo yimaadeen oo ilmahooda keeneen oo 13 iyo 12 iyo 15 waa aragta shalay.
Xanuunka coronavirus waa xanuun aan dawo lahayn talaal ma ahane ayaa marka laga soo tago dadka waaweyn inuu khatar geliyo waxaa dhacda mararka qaarna in carruurta uu dili kara ama xaalado caafimaad oo adag uu marin karo wuxuuna Dr. Cabdicasiis Jaamac kula talinayaa Soomaalida inay carruurtooda talaalaan.
Waxaan kula talin lahaa yani dadka waalidka runtii inkastoo cudurkan carruurta hadduu ku dhaco si dhib weyn u keenay laakiin carruur badan ayuu ku dhacay oo runtii dhib weyn u keenay qaar u dhinteen xataa marka macnaheedu ma aha ilmo kasta uu ku dhaco inta si dhib u keenay ma qaarkood runtii waxa weeye dhib u keenay especially ilmaha maaragtay xanuunada qaarkood sida neefta oo kale mitalin oo kale teda kale ilmihii waxa weye hadduu ku dhaco xataa waxay u keenayaan ama u gudbinayaan dadkii kale oo ehelada ama waayeelka ah oo maaragtay agaarkooda joogay marka runtii sida kaliya oo cudurkan adduunka uga gudbi karo waxa weye waa in qof kasta la talaala ay ka miyeen carruurta marka runtii waalidka waxaan kula talin lahaa maxaa layiraahda especially khaas ahaan haddii aad carruur leedihiin xanuunada sida sonkorta qaba haddaa leedihin carruur sida neefta oo kale qaba ama carruur kanser ku dhacay oo kale carruurtaas oo 12 ka weyn inay runtii maaragtay ay carruurtaas talaalaan ma kula talin lahaa.
Dadka badan 120 million oo qof ayaa si buuxda u qaatay talaalka xanuunka COVID-19 waana ku dhawaad 400,000 dadweynaha guud ee Maraykanka. Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
halkaad nagala socotaan dhigaysteel waa VOA Washington. Kumanaan arday ah oo wax ka baranaysay jaamacadaha Australia ayaa sanad ka badan ku xayiran dalalkooda, iyadoo Australia ay diiday in dalkeeda ay soo galaan ajaanib dibadaha ka imanaya ilaa iyo bartamaha sanadka 2022. Saameynta ardadaasi ay waxbarashadooda ku yeelatay waxaa warbixin ku saabsan inoo haya wariyaha VOA ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn dalka Australia ee wax ka soo gala ayay kaalin weyn kaga jirtaa qaybta waxbarashada, iyadoo kumanaan kun arday ajaanib ah sanad walba dalkan ay waxbarasho caalami ah u imaan jireen. Haddaba Australia inay diido ardadaasi ajaanibta ah inay dib u soo galaan dalkeeda, dhanka dhaqaalaha saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa? Waxaan wax ka weydiiyey arrintaasi mid ka mid ah barayaasha jaamacadda gobolkan Victoria, Cabdicasiis Faarax.
Ardayda internationalka ah ee waddankan wax ka barta waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu weyn ee soo geliya dhaqaalaha, iyadoo ay dadka indhaindheeya sheegaan in ilaa 130,000 oo qof ay shaqadooda ku xiran tahay ardayda internationalka ee dibadda Australia uga imaado. Waxaas intaas sii dheer meelihii ay ku noolaan lahaayeen hoteeladii iyo meelihii ay maaragta ka dukaameysan lahayn. Marka dhaqaalaha ay soo geliyaan runtii aad ayuu weynaa, wuxuuna ahaa waxa labaad ee Australia ay dhoofiso marka la yiraahdo adeeg ahaan xagga waxbarashada, iyadoo lagu qiyaaso ilaa iyo 1,000,000 oo arday oo ka yimid dibadaha ah oo bataan wadamada Asia inay waddankani wax ka bartaan.
Dowladda Australia ilaa iyo hadda maxay xal u haysaa sidii loo soo celin lahaa ardadaasi oo qaarkood gebagaba u ah waxbarashadooda laakiin iyagoo fasax ugu maqan dibadda dalkan la xiray?
Wax xala ilaa iyo hadda ma muuqdo. Waxaa xusid mudan in Soomaali fara badan oo haysta dhalashada Kenya iyo Ethiopia halkan ay sidoo kale u imaan jireen waxbarasho oo markaasi ay runtii saameyso maqnaashaha. Waxa aadka hadda loo hadal hayo waxaa weeye ardaydii internationalka ahaa ee Australia ayagu oo wax ka baranayo kuna jira sanadkii labaad ama saddexaad ama kii afraadba ku dhacay xayiraadan oo dee aysan dhammaystirin waxbarashadoodii dibna ay ugu soo noqon karin jaamacadaha. Waxay hadda bilaabeen in ay u wareejiyaan waxbarashadoodii si qaab online ah, waana taas hadda qaabka aan hadda wax ku dhigno.
Ardada ku jirta kuliyadaha caafimaadka qaabkaas online-ka ah sidee bay u sameyn karaan praktikada ama tijaabooyinka?
Way adag tahay in wixii u baahnaa practical lagu sameeyo online, waayo ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu joogo laabkii wax u sameyn karo. Marka wixii theory ah waa lagu sameyn karaa qaab online, laakiin wixii u baahnaa practice in gacan laga sameeyo oo tijaabo ah ayaa adkaanayso. Marka runtii waa arrin aad u murugsan, ilaa iyo haddana loo la'yahay wax xal ah ama noqdo mid siyaasadeed ama noqdo xal waxbarasho oo dadkaasi ardayda ah ay ku sii wadan karaan waxbarashadooda kuwii halkan hore waxbarashada uga waday ku cusubna u imaan karaan.
Jaamacadaha dalka Australia saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa dhaqaale ahaan ardadaasi aan dalkan dib ugu soo laaban?
Jaamacadihii waxaa ku dhacay dhaqaale burbur, shaqaale fara badan ayaa la dhimay, waxayna ka cabsi qabaan ururka jaamacadaha Australia in haddii tan ay sii socoto ay runtii adkaan doonto in ardaydii internationalka ahaa ay dib ugu soo noqdaan, ayagoo laga yaabo markaasi inay waxbarasho u doontaan suuqa kale ee furan ee Yurub.
Ardada badankood waxay ka imaan jireen wadamada koonfurta iyo bariga Aasiya. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhakhaatiirta baratay dawooyinka xanuunada kala duwan ayaa adeegsada hab ama bahanaan kala duwan oo ay xanuunadaasi kula tacaalayaan. Isku daweynta acupuncture-ka oo hanaan muddo kumanaan sanadooda laga adeegsanayay wadamada ku yaala qaaradda Asia ayaa haatan laga bilaabay cusbitaalo ku yaala dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yaasiin Ciise Wardheere.
hababka soo jireenka ee caafimaadka ee dhaqanka ee wadankaasi China ee arkubakshirka loo yaqaan ayaa waxa uu ka mid yahay noocyada sida caadiga dadka loogu daweeyo iyadoo muddo dheer adduunka looga daqmayay gaar ahaan qaaradaasi Eeshiya dhankeeda bari iyo weliba wadanka China wadamada ku xeeran iyadoo dadka halkaasi wax ku bartay ay ku jiraan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo ka mid yahay Dr. Axmed Cali Haashi oo caaf loo yaqaano oo ka howlgala cusbitaalka Heathgate ee magaalada Nairobi waxyaabaha wax ku daweeyo ka mid ah akubakjarka dhinaca Chinaysku ama dhaqanka Chinaha wax ku daweeyaan bal waxaan weydiiyey marka Dr. Axmed Cali Haashi qaababka oo wax ugu daweeyo nidaamka dhaqanka ee akubakjarka wadankaasi China.
Yasiino, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yasiino, waan ku salaamay. Akubakjarku waa qayb ka mid ah habka ee wadi koola Chinese traditional medicine, macnaha daawo dhaqameedka Shiinaha. Aan magaca ka raacno, waxaan qabnaa anagu daawo dhaqameed Soomaali ah oo aan isku daweyno si daawo dhaqameedka dadkeenni hore ay soo diyaariyeen oo ay ku daweyn jireen dadkeenna intaan aynu noo imaan daawadana aan u naqaano Western medicine-ka ama daawada qarbiga. Sidoo kale Chinese waxay leeyihiin daawo hab dhaqameed oo ay isku daweeyaan oo ah aan ugu yarno Chinese traditional medicine. Chinese traditional medicine ayaa dhowr nooc kala baxda oo maaragtay daawo dhireedka ay ka mid tahay. Waxaa kaloo soo raaca baalkan aan ugu yeerna akupancharka. Akupancharka waa cirbado lagu mudahayo qaybo ka mid ah jirka oo ayagoo raacaya wabi kool jillo ama meridian ml gaara inta lagaga duro cudur gaara lagu daweynayo ay weeye cirbadahaas, cirbada Chinese.
Waa arkaya cirbadahan dadka aad ku duraysaan oo meelaha gaarka curuqda jirka lagu durayo. Marka cudurada inta badan lagu daweeyo maxaa ka mid ah?
Yasiino, cudur walba wuxuu leeyahay line oo gaar ah. Chinese traditional medicine theory wadu waxaa ka mid ah holistic wax la dhaho. Macnaha jirka bini aadamku wuxuu raadiyaa wax la yidhaahdo balance, macnaha isu dheelitiraan. Marka lama rabo waxna inay bataan, hadday wixi bataan kama soo qaadis difaaca jirkaaga hadduu bato allergy baad noqonaysaa. Difaaca jirkaaga hadduu yiraahdana waxaa cuduradii baa kugu dhacaya, waxaa u jilicsanaanaysaa. Marka halkaas maxaa looga baahan yahay wixii inaysan badan inaysan yaraan oo balance la helo?
Dadka Soomaalidu sidee bay u dareemaan waan arkaado Soomaaliya tegayo kasoo noqonayo tegayo kasoo noqonayo markaad Soomaaliya joogto kale dadku maamilayaan dawada noocaan?
Wallaahi dadku sidaa uma waxay ku xiran tahay dadka aqoontooda. Inta badan dadka waxaan ku daweeyaa dadka nerfaha, cudurada nerfaha aan ugu yeerno, ama baalkii baralitika ha noqdo, ama ha noqdo dadka afqalloocdo, ama dadka dhabar xanuunka hayo ayaan ku daweynaa. Laakiin waxay ku xirantaa dadka aqoonta inay maqleen ba horta inay jirto habka la isku daweeyo. Inta badan hadda dhakhaatiir badan oo China oo maartay wax ku daweeya wadanka ma joogaan. Marka dad yar oo maartay aqoon leh ama soo maqlay especially dadka ka yimid Yurub iyo America ayaa u badan igu yimaada bukaanada noocaas ah.
Maadaama dawadan akupunkturku ay tahay ama nidaamkan dhaqanka ee China ay tahay mid aan lahayn dhibaatooyinka ay leeyihiin daawooyinka kemikalka, maxay tahay fariinta dadka aan aad u fahamsanayn ee cuduradaas hadda aad tilmaantay qaba ay kaga faa'iideysan karaan?
Waxa weeye waa alternative. Anaha daawo hebel hadday kuu shaqeyn weydo daawo hebel baa la isku dayaa soo maaha. Asna waxay ka mid tahay waa qayb kaloo asna daaweyna. Macnaha waxaa fiican wa aragtay dhowr daaweyn isku daro. Marka anigu aad baan u jeclahay marka anoo daawadii kala siinaya Westernka inaan akupunkturna ugu daro si uu qofkii maartay dhaqso u biskooda.
Abayad baasata kaasi wuxuu ahaa Dr. Axmed Cali Haashi oo caaf loo yaqaano ka howlgala cusbitaalka Heathgate ee magaalada Nairobi oo aan ka wareysanaya akupunkturka iyo daawooyinka gaarka ee traditionalka ama dhaqanka ee wadankaasi China oo wax ku soo bartay. Yasiin Cabdi Wareere, VOA Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qadarka waqtiga inooga harsan dhegeystayaal, mar kale aanu idin maqashiino wararkii dunida ugu waaweynaa. Waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Tifaftiro sare oo ka tirsan wakaaladda wararka ee AP ayaa ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo duqeynta ay Israa'il ku bartilmaameedsatay kuna burburisay dhisma ku yaala magaalada Qasa, kaasoo xarun u ahaa wakaaladda wararka ee AP iyo telefishinka Al Jazeera iyo hay-ado kale oo warbaahineed. waxaana xuseen in shacabku xaq u leeyahay inay helaan warar sugan. Dhinaca kale hay'adda wariyayaasha aan xuduud lahayn ayaa weydiisatay maxkamadda dambiyada caalamiga ah inay baarto duqeynta ay Israa'iil u geysatay xarun ay deganaayeen hay'adda warbaahineed, taasoo ay dhici kartay inay tahay dambi dagaal oo caalami ah. Sali Basfi, tifaftiraha sare ee wakaaladda wararka AP, ayaa sheegtay in dowladda Israa'iil aysan weli bixin marqaati cad oo muujinaya sababta ay sheegeen inay u burburiyeen dhismo ka kooban 12 dabaq oo lagu magacaabo Jalal Tower. Militariga Israa'iil ayaa siiyay wakaaladda wararka AP iyo dad kale oo dhismahani deganaa inay uga baxaan hal saac gudaheed ka hor duqeynta. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay soo bandhigi doonto marqaatiyaal muujinaya in xubno ka tirsan Hamas ay dhismahaasi ku sugnaayeen. Xubno ka mid ah maleeshiyaad ka soo horjeeda inqilaabka militari ee dalka Myanmar ayaa axaddii shalay dib uga baxay duurkana ku laabtay galbeedka Myanmar kadib maalmo dagaal ay kula jireen ciidamada militariga ee dalkaasi. Mareykanka iyo Britain ayaa cambaareeyay rabshadaha ay militarigu waddankaasi ku hayaan shacab. Magaalada Mindato oo ku taala gobolka Jin ee dhinaca galbeed ee waddankaasi ayaa noqday xudunta dhaqdhaqaaqyada ay dadweynuhu kaga soo horjeedaan afgembiga ay militarigu waddankaasi ay awoodda kula wareegeen. Qaar ka mid ah dadka degan magaalada Mindat ayaa samaystay koox la baxday ciidamada difaaca Jinlan CDF, waxaana ay qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen in 6 ka mid ah xoogagooda ay dileen militariga waddankaasi afgembiga ku qabsaday. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 780 qof ay dileen militariga dalkaasi tan iyo markii afgembiga awoodda kula wareegeen.
Mahadsanid Falastiin oo qodobadii wararka dunida inoo tulmaraysay halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heestahan kugu talagalnay.
Sayalada cabdiyadi subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaani iyo Saare Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. United Nations Secretary General Antonio Guterres on Sunday said the current hostilities in Gaza and Israel are utterly appalling, calling for an immediate end to the fighting between two sides. Speaking at a Security Council meeting on the current situation in the Middle East, the UN chief appealed to all parties to heed his call. He said the United Nations was actively engaging all sides towards an immediate ceasefire. He reiterated that the United Nations remained deeply committed to working with Israelis and Palestinians and with the international and regional partners, including the Middle East Quartet, to realize lasting and just peace. Members of a militia opposed to the coup by the Myanmar military Sunday pulled back into the jungle of western Myanmar following days of fighting with the army, as the United States and Britain condemned military violence against civilians. Mindat, a city of about 40,000 people in the western Chin state of Myanmar, has become a hot spot for the civilian movement against the military government, which seized power in a coup February 1st. The United Nations has estimated that the military has killed more than 780 people since the coup. The military disputes that number. The head of the Centers for Disease Control and Prevention is defending the decision to ease mask-wearing guidance for fully vaccinated people, stressing that increasing political pressure had nothing to do with the abrupt shift in guidelines. CDC Director Rochelle Walensky told Fox News Sunday that she delivered the science as soon as it was available. To date, more than 156 million Americans, or more than 47% of the population, have received at least one dose of COVID-19 vaccine, and more than 121 million are fully vaccinated. This is VOA News. Children are having their noses swabbed or saliva sampled at a school to test for the coronavirus in U.S. cities such as Baltimore, New York, and Chicago. Now, the parts of the U.S. school districts are reluctant to check even students showing signs of illness for COVID-19. Education and health officials around the country have taken different approaches to testing students and staff members in widely varying positions or whether to test them at all. Officials in districts that have embraced testing describe it as a tool for making sure infections stay under control. But many school administrators see more hassle than benefit. Some states have turned down millions in federal funding for school-based virus testing. U.S. President Joe Biden faced fierce blowback from fellow Democrats and refugee advocates for considering keeping his predecessor's record low cap of 15,000 for admitting refugees this budget year. Biden ultimately raised the ceiling to 62,500, but in the end, resettlement agencies expect only 15,000 refugees to actually be admitted by September 30th, when the budget year ends and a new ceiling must be set by the president. The program was gutted by the Trump administration, and resettlement agencies say they lost valuable time to rebuild because of Biden's foot dragging. Refugee arrivals also have been hampered by coronavirus pandemic restrictions. Working long hours is killing hundreds of thousands of people a year in a worsening trend that may accelerate further due to the COVID-19 pandemic, according to the World Health Organization. In the first global study of the loss of life associated with longer working hours, the paper in Environmental International showed that 745,000 people died from stroke and heart disease associated with long working hours in 2016. That joint study produced by the WHO and the International Labor Organization showed that most of the victims were men and were middle-aged or older. Often the deaths occurred much later in life, sometimes decades later than the shift's work. It also showed that the people living in Southeast Asia, the Western Pacific region, a WHO-defined region which includes China, Japan, and Australia, were the most affected. Overall, it said that working 55 hours or more a week is associated with a 35% higher risk of stroke and a 17% higher risk of dying from heart disease versus a 35 to 40 hour work week. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 17th. And here are some of the stories we are covering. An international conference on investment in Sudan opens today, Monday, in Paris, France.
Sudan is coming from out of 3 decades of kleptocracy under the regime of President Omar al-Bashir. And therefore, there are many problems that are root causes for the current economic crisis.
Zambia's ruling party suspends its public rallies. We'll have reaction from main opposition UPND. Zimbabwe's High Court delivers a setback for President Mnangagwa, and an Ethiopian opposition leader reacts to postponement of the June parliamentary election.
This election is not going to solve 3 fundamental problems of the country. One is the question of durable peace and stability. The second is the problem of democracy in Ethiopia. The third is a meaningful economic development.
And Uganda strives to keep COVID-19 out of refugee populations. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. High-level international conference on investment in Sudan begins today, Monday, in the French capital, Paris. Sudanese Prime Minister Abdallah Hamdok says in addition to drawing investment, the meetings will reintegrate Sudan into the international community, especially after Sudan had been removed from the U.S. list of state sponsors of terrorism last December. Suleiman Baldo is a senior advisor on Sudan and the Horn of Africa at the Century, an investigative and policy group that follows the dirty money connected to African war criminals. He has just authored a report in which he says the Sudanese transitional government continues to make encouraging progress, but that such progress risks being undone unless it is routed in tangible shift away from the opaque and corrupt system under former President Omar al-Bashir.
Sudan is coming from out of 3 decades of kleptocracy under the regime of President Omar al-Bashir. And therefore, there are many problems that are root causes for the current economic crisis. One of them is the way the regime of the post-President Bashir has empowered companies that are owned by the government to be autonomous, to protect his regime, and to enrich those who are in the center of power under his regime. While Bashir has fallen, and what we are saying at the Century is that the economic crisis is caused in part the continued existence of companies that are owned by the state in Sudan, but that are refusing to submit themselves to the oversight and control of the Ministry of Finance in that country. And until this distortion is addressed, Sudan will continue to suffer from the siphoning of its resources. We are also making similar recommendations to the international community on how to support the efforts of Sudan as it tries to address these giant and powerful state-owned enterprises.
The new Sudanese government under Hamdong has taken some measures. What do you make of the measures that the government has taken so far?
The government has taken certain measures that address the distortions, such as the removal of subsidies on fuel, on electricity, and the unification of rate of exchange to a realistic rate of exchange between the national currency and the dollar. However, I personally think that the government has not done sufficient reforms to really maximize the collection of internal resources, particularly by reforming the tax system in Sudan, which is really lax in collection of taxes from those who should be taxed because of the levels of their income and their commercial operations or property ownerships and the like. Sudan collects less than 6% of taxes compared to its GDP to double that percentage or even triple that percentage in average in comparable countries in Eastern Africa.
So what do you think should be the role of the international body that's part of this meeting? I'm talking in terms of the United States, United Kingdom, the European Union,
What should they be doing?
Well, the international community has committed support the reform efforts of the civilian-led cabinet in Sudan. And they are promising, and part of the pledges of assistance that they promised have already been delivered. We want the international to continue supporting the economic reform efforts of the civilian-led government of Sudan, including by providing official development assistance and by facilitating private investments from their respective countries into Sudan. But for that to happen, Sudan needs to conduct serious reforms of the distortions that I described earlier in its economy, and the international community should definitively extend support to cushion the blow on the population.
Suleiman, thank you so much. It's so nice to talk with you.
Thank you for having me.
Suleiman Baldo is a senior advisor on Sudan and the Horn of Africa at the Century, an investigative and policy group. He was speaking with us from Washington, D.C. An Ethiopian opposition leader says the weekend postponement of the country's June 5th parliamentary elections means nothing because the election would not have solved Ethiopia's fundamental problems, one, peace and stability, democracy, and meaningful development. Ethiopia's Electoral Commission said Saturday that it postponed the election because it was having trouble with opening polling stations and voter registration. Merewa Gudina, chair of the Oromo Federalist Congress, says Prime Minister Abiy Ahmed and his government were planning to have what he called electoral authoritarianism, which is having election for election's sake, as a means to get foreign aid.
This election is not going to solve three fundamental problems of the country. One is the question of durability, peace and stability. The second is a part of democratic Ethiopia. The third is a meaningful economic development. This election is not going to stand to solve those things. So it is really, it is a question of, I think the ruling party is planning to have what we call in political science electoral authoritarianism. I repeat it, electoral authoritarianism. That means using elections as a showcase to the international communities to get foreign aid or whatever. And it will not look like good, the democratic thing that the West continue to give them the national aid and so on. Otherwise, to the citizens, it is really increasingly becoming meaningless. And in fact, one of the major issues of this postponement is that largely across the country, people have very little interest to register as voters.
I wanted to ask you that question because the commission, the Electoral Commission, said that one of the reasons they are now having the election is that it has not been able to finalize voter registration. Do you agree with that assessment? And what do you think is behind the commission not being able to register people?
People are really they're totally lost interest in the elections. And even those who have registered so far, a lot of them are one or another forced, coerced, and the registration was done in a lot of mischievous ways. You know, what we are planning to probably achieve is what during the Soviet era elections, you know, that Joseph Stalin used to say to the people of Russia, you know, you vote, we count. So the election vote is literally sitting there for such an action. To give a cover to the ruling party, that we have totally lost any confidence in that institution.
Because there's no specific date when the elections will be held again. What are the implications if there are no elections?
In fact, you know, everybody knows that the election is going to be meaningless, that is, as it now stands. And what the government is trying to do is to buy time, to create a situation where it can get some legitimacy by conducting some sort of an election. But I don't think the election is really going to be meaningful and going to solve the country's outstanding political problem.
There have been several media reports about the situation in the Tigray region, particularly the presence of Eritrean forces there. Some accounts have talked about human rights violation in the Tigray region. What do you know about Eritrean forces in the Tigray region and what's going on there?
Well, the Ethiopian government admitted their existence, but I think the problem they're now facing is that the Eritrean side is resisting the withdrawal. And my reading of the American delegation is that they are facing resistance from both Eritrean and Ethiopian side for quick withdrawal of the Eritrean forces from Ethiopia.
Thank you so much for taking the time to talk with us.
Okay, thank you too.
Merewa Gudina is the chair of the Oromo Federalist Congress. He was speaking with us from the Ethiopian capital, Addis Ababa. The spokesperson for Zambia's main opposition, United Party for National Development, UPND, says the decision Sunday by the ruling Patriotic Front, PF party, to suspend its public political rallies because of COVID-19 is a cheap political gimmick meant to deceive the public and the international community. The ruling party said Sunday that it was suspending public rallies because crowds and public gatherings are among the super spreaders of the COVID-19 virus. UPND spokesperson Cornelius Mwitwa says the decision is laughable because a week ago, President Edgar Lungu was dedicating development projects, including a new bridge and a police station, accompanied by large crowds.
For us, we take this as a cheap political gimmick which is meant to woodwind unsuspecting public, both local and international, into believing that the Patriot Front means well by way of respecting COVID protocols, hence banning election gatherings. If you check recent history, the president, Mr. Edgar Lungu, has been holding massive mammoth rallies when commissioning certain infrastructure projects, and his ministers have also been holding rallies around the country. What they are trying to do now is to say they are not going to hold rallies when they know, in fact, they will, as a matter of reality. And secondly, because they know that the public broadcasters are completely under their charge and control to such an extent that even if they are holding smaller meetings, they will be using those as their placards or billboards to be able to campaign.
The party secretary general, Mr. Mwila, quotes the Ministry of Health as saying that crowds and public gatherings are among the super spreaders of COVID-19 virus. This is a health precaution.
Yes, indeed, it's a health precaution. But when you look at COVID in Zambia generally, it hasn't been rife and it hasn't affected the community in a manner that it has done in many other countries. The recent survey, I think 2-3 days ago, there was about 4,800 tests. And out of 4,800 tests, I think those who were found to be COVID positive were less than 10. And even then, even when you would have 1,000 COVID positive tests, you find that the recovery rate is around 99%. I think we've been very fortunate, whether it is the weather in this part of the world, which is generally the savannah weather, which is generally warm, or whether it is the type of immunity arising from the foodstuffs we eat, whether that has given some advantage to the genetic setup in terms of immunity, I think I'll leave that to the experts.
The elections are not until August 12. Do you suspect, or does the UPND suspect, that perhaps this decision by the Patriotic Front to suspend public rallies is a precursor to perhaps the government announcing a ban on public campaigning?
Well, anything goes with Patriot Front. You can't rule out the fact that they have been learning tricks from the likes of Uganda, who have been their mates from the time they came into office, the likes of Zimbabwe, a country where you have a leader who is not removed and you almost dying on the seat. These have been the closest allies of President Edgar Chakwalungu. But we do have faith in the people of Zambia. We do have faith in the realization that when Zambia wants to change, it changes against all odds.
Mr. Mwitwa, thank you so much for taking time to speak with us.
Thank you so much for having me on VOA. Thank you.
Cornelius Mwitwa is the spokesperson for Zambia's main opposition, United Party for National Development. He was speaking with us from the capital, Lusaka. You're listening to Daybreak Africa on the Voices of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 17.
The High Court of Zimbabwe has ruled that the controversial reappointment of Chief Justice Luke Malamba is null and void, setting up a potential conflict with the government. Reuters reported Saturday that Justice Minister Ziyambi Ziyambe accused the judiciary of being captured by foreign forces seeking to destabilize the government. He said the court ruling was a typical case of overreach and that the Zimbabwe government could not accept it. Ade Gondo has more from Harare.
The High Court on Saturday overturned President Emmerson Mnangagwa's move to extend Chief Justice Luke Malaba's term as the country's top judge beyond his retirement age of 70. The judgment that Justices Happiest Joe, Edith Mshore and Helena Sharewa issued Saturday means that Malaba's term in office ended when he turned 70 on Saturday, which is his birthday. There were two separate agent cases that were consolidated because they dealt with similar issues. The first one was filed by Musa Kika, who heads the Zimbabwe Human Rights NGO Forum, a coalition of civil society organizations operating in Zimbabwe. The second was filed by the Young Lawyers Association of Zimbabwe, represented by Emma Drury. The applicants argued that the change was unlawful because it did not comply with the requirements of Section 328 of the Constitution, provision that specifies a special procedure for changing the Constitution. President Mnangagwa's ruling ZANU-PF party recently fast-tracked Constitutional Amendment No. 2 through Parliament. It allows the president to extend the term of office of senior judges on the Supreme Court and the Constitutional Court by 5 years beyond the retirement age of 70 if they obtain a health certification from a medical practitioner. It also gives the president greater control over the selection of vice presidents. Some political analysts and legal experts see the court's ruling as a surprising but positive development for constitutionalism. The ruling also states that incumbent senior court judges cannot benefit from a constitutional amendment extending their terms past the retirement age. Doug Colton is a human rights lawyer and he calls the ruling a victory for the rule of law.
What the High Court has done has simply declared what the position in the Constitution is, which is that an incumbent cannot benefit from any amendment which extends the time that a person may hold office. As such, Luke Malaba is no longer the Chief Justice and no longer a judge.
Some legal analysts and opposition politicians have criticized Malaba, who was appointed Chief Justice in 2017, for what they see as an attempt to rein in High Court judges by directing them to submit their judgments before delivering them. Quartet expects the ruling on Malaba to be appealed in an effort to have it suspended.
The JSC have already indicated that they do intend to appeal. Our respectful view is that that's not the case. The suspension of a High Court order is in respect of executable orders, but where there's a declaratory order such as this one, it will still stand, notwithstanding the noting of an appeal.
Order says that pursuing an appeal will deepen the constitutional crisis the country already faces because of the constitutional amendments that have been made. Political analyst Thomas Stoller says the judgment provides a glimmer of hope in an environment in which the executive essentially controls most arms of the government.
So it's a victory for our constitution. It is a victory for our democracy, and it's a victory for all Zimbabweans. We know that Parliament right now is in paralysis. It's been captured by the executive. So there is no Parliament, as it were, in terms of exercising its oversight role. But this ruling gives at least a sense of relief to all Zimbabweans that indeed we still have men and women in the judiciary who can discharge their mandate in a professional manner.
Chief of the Mnangagwa government say it is trying to undo the 2013 constitution and grab more power. However, earlier this month, government officials told VOA the constitutional amendments make it easier for the president to pick his vice president and ensure stability. Officials also said other countries allow heads of government to pick high court justices. In a statement last night, the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs indicated his intention to appeal the decision of the High Court, which analysts say risks pushing the country deeper into a constitutional crisis. Reporting for VOA, this is Ade Gondo in Blamayo, Zimbabwe.
Uganda's refugee population has reported no cases of COVID-19. In Bidibidi settlement, Yombi district, the refugee leaders are working tirelessly to maintain the status quo. Halima Athumani reports from Yombi in northern Uganda.
In Bangatuti village, Bidibidi settlement, Four Refugee Welfare Council members meet to discuss the awareness message to the community. When COVID-19 broke out in Uganda in March 2020, the Ugandan government quickly shut its door to new refugees, including those from South Sudan, to curb the spread of the disease caused by the coronavirus. According to the Johns Hopkins University, Uganda currently has more than 42,600 confirmed infections and 347 deaths. Data Kenyi, a Refugee Welfare Council member, says since then, the refugees have been closely monitored.
Tell them to observe the social distancing, hand washing. Them say just the SOPs put in place. There's no high rate infection in the settlement. Whoever came new has to go for 14 days quarantine. From there, they will join the community and be safe.
In the Ugandan refugee settlements, the markets, schools and health centers that are in zones closer to the local community are open to both refugees and locals. This can be a catalyst for the spread of COVID-19 if the refugees are not checked. Uganda has prioritized frontline health workers for the vaccine that is being administered around the country. At Abirimajio Market, which is open to refugees, Neva Rukia says she has heard on radio about people getting vaccinated and is wondering when they will be considered. She says they say that if you have not attained the age of 50, you won't get vaccinated. She also says, I'm 32 years and they say I don't qualify for the vaccination. Am I not at risk of being infected? Halima Asmani for VA News, Yumbe District, Northern Uganda.
Now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good morning, morning to you too, James. We begin the sports with the inaugural Basketball African League, which got underway on Sunday in Kigali, Rwanda. Former NBA player Ben Uzo became the first player to score in the newly created Basketball African League. But despite the history-making moment, Ben Uzo's side, Nigeria's Rivers Hoopers, were beaten by host Patriots Basketball of Rwanda 83-60. Brandon Costner speaks after scoring 20 points in the Patriots' win.
It's awesome, man. This is the inaugural DAL tournament, and to come out for the home team and get the first win ever, the first win of the tournament, and to play well and have success, just an awesome feeling.
Action resumes on Sunday, but for the Patriots, they will resume their Group A campaign on Tuesday, facing Madagascar's GNBC, a team they beat twice in the BAL qualifiers. For the Hoopers, they will return to action on Wednesday against Tunisian champions US Monastery. In football news, Mamelodi Sundowns suffered a 2-0 loss in their CAF Champions League quarterfinal first leg match away to Al Ahly at the Al Falam Stadium in Cairo on Saturday night. The Brazilians put in a solid display in Egypt against a team managed by their former mentor, Peter Mathmani, who described his former club, Mamelodi Sundowns, as a strong team.
The team is good. Mamelodi Sundowns team is good. The team was created before I left, and I made sure that the team is very strong for Champions League, and I made sure that the team is strong for South Africa for the next 4 years.
In Johannesburg, Kaizer Chiefs thumped Simba SC of Tanzania 4-0 at the FNB Stadium in Johannesburg. Coach Gomez is the coach of Tanzania's Simba SC.
We are not enough tough. This kind of match very important to be very aggressive, very tough, particularly in the world. And about Kaizer Chiefs, we know very well that even if they are in a bad position in their local league, like I said before the match, Kaizer Chiefs is a really good team.
Elsewhere in Algiers, Algeria's CR Belouizdad took a major stride towards the final four of the CAF Champions League after defeating Osporans du Tunis 2-0 at the Stade du 5 Juillet 1962. Also at the same stadium, Mouloudia Club of Algiers scored a late equalizer to end a 1-1 draw against Wydad Casablanca on Friday evening. The aggregate winner will face either Kaizer Chiefs or Simba SC in the semi-finals. In the CAF Confederations Cup, Pyramids FC of Egypt claimed an emphatic 4-1 win over Enyimba SC of Aba in Sunday's 2020-2021 CAF Confederations Cup first leg quarterfinal action. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, May 17th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting this week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as post editor Samson Omale, along with all of our engineers, I'm James Button, Washington, hoping that you will have a great week.